sura biskondi romantic. Muzwe nida nangashagi. I want you treat me like a king. Nuza ni maka ni rugi napata. Mimi na wewe ni paka paka. Nuza ni maka umpate nga papa. Na kindi chachaka ukata. I just wanna spend money. I just wanna spend Billy. Billy, Billy, I just wanna spend money. I just wanna spend Billy, Billy, Billy.